Tēnā anō koutou e whakarongo mai ina ki a ko Gurley Clark tēnei, e kōrero atana ki a koutou. Kei runga i te raina ko Makere Mutu mo tēnei rā Kamutu, e hoa mā whakarongo mai ki a māua e kōrero ana. Tēnā koe Makere?
Ai, tēnā rā koe Gurley.
Ai, ka pai te ahu o te hau kāinga, mea kia nau nei ni e, o... Tēnā nēnā ko wāhi mahana, ngari kōpeke tonua nā, no e tahi wānga, ngari ko puta mai te rā, ngari tēnā pēr mākuku tonua nā no ngā te whenua, ngari aha kua, kōreroa pēr a tērā marama ko pai hēre. Hoi no hoki, tēnā te āhua e ngā rāne. Ngari aha kua mō wēnai Makere, kei ia koe pēr ngā kōrero hanga wāhi reka manga iwi o te kāinga nei whakarongo, i tō haeringa ki te Iwi Chairs Forum i tērā wikira, hono kia rongo mai rātou.
Ai, well, he hui pai i tūtaua hui i Whanganui, i te race course i Whanganui, no te nui o ngā tāngata e ahuatu ana ki wēnei hui i nei, nei kāre e tae te hakatū wēnei hui i rungi i te marae, te nui hoki o ngā tāngata. Nō reiri, haere atu ki te race course i Whanganui. Paikare. Tekauma tonu, tekauma whā, te rōpū o Ngāti Kahu i haere atu ki Taua Hui, ko te nuinga ngā kuia i haere atu i rungi i tō rātou waka. Taraiwa hai, mai kai tā ki Whanganui. Ai ana tēnā ki a rātou. Ko ngā take tino nui i taua wā, te mea tuatahi i tukuna atu ki a Moana Jackson, tākuta Moana Jackson, i tētahi tohu tino nui rawa atu, hei whakahonori ia ia, mo tāna mahi i ngā tau kua pahuri nei. Hei te maha o tāna mahi, te taumaha hoki o tāna mahi i mahia i I ngā tau, neke atu i te dīma te tautau i e whakaana mō ngai tātou te ui Māori. Nō reira ko whakahono e tia ia, engari nā te kaha o tāna te taumaha i runga ia i tāna mate pukupuku kā hoi i tāia te haramai. Ko tāna tino hia kia haramai, nō te mea āhoa piki ake tāna ora. Engari taua wā pērā noinga taua māwiwitanga, wētahi prazae he rā pai, wētahi rā he rā kino. Ko taua rā he rā kino mō moana anō rea kāre e tāe te haramai. O te tino pauri o te hui i te tukuna atu o taua tino hōnerei. Nō reira ko e tukuna atu ki a Ngāti Karungunu. Nā ngahi wito moana i tiki taua hōnerei. Taua te tohu me tētahi tuhinga mō ngā mahi moana i ana tau. Ai, me te tino karakia i tukuna atu e Whanganui, he tino a tāhua. Kiwi, he tino a tāhua taua tukuna atu taua haka hōnore tanga i Moana Jackson. Engari kā nui te pauri hoki tāhuri i ko nā. Nā, o muri o tēnā, ko tukuna atu tētahi atu ingo mō ngā tira raukawa. Auha mai te... wēnei kuaha e haruru ana. Ko te honore tuarua mō tēnei me te whare pukinga. Nā, ko te whare pukinga, he whare i hakatūngia e te National Iwi Chairs Forum, mō ngā tāngata kua rō e whakwai ana kua rō e mahi, pūpū mahi ana mō ngā tātou te iwi Māori. Ko te mea tuarua kua taimai i Ngāti Raukawa, ko te honore i tēnei wā mō ahorangi Whatarangi Winiata. Nā, ko Whatarangi Winiata, he ahorangi Professor of Accounting i te whariwānanga o Wikitoria i Pōnekera, i ngā tau, engari ko neke atu ki Ōtaki, i reira tūai te whariwānanga o Raukawa. Ko e nei tāna mahi, me tāna mahi o Dima te tau tau e hoiana mō te reo, i tāna hokinga mai i tā wāhi, ko tāna tino hihia, ki a kōrero tia katoa tia, te reo Māori i Wainganui i tōna whānau, i tōna hatu, i tōna iwi o Ngāti Raukawa. Ko ia nei tāna mahi, i ngā tau, ko te tino hihi o Ngāti Kahu, Ngāti Raukawa, ki a hapahonore tia Whatarangi Winiata. Nō reira, ko tū atu a Ngāti Raukawa, te ki atu ki te mininga, a koe nei tata tau tangata, a mene e hakae ana koutou, a ka tuia hei me matuarua mō te whare pūkenga o National Youth Jazz Forum. Wow, whae kare, tū atu a Native Lavish, ai, pētokongi e kua mana. Ka tū atu tetahi atu, tetahi atu, tetahi atu, o ki ana te katoa ai e tika ana, kia tūkana atu tēnei honore, kia whatarangi winiata. Nō reiza, hariko, hariko te kite. E me te rongo i ngā kōrero e pāna ki ngā mahi a whatarangi winiata, e ngā tau, ngā tau maha, kua pahure. A koe nei tau amia. Nō reiza, hariko, tino hariko ki tēnā. Tino hariko te rongo atu tīmata te kāwanatanga ki te hakamahi i tau ripo te kia nei ko he pūpua. Nā, ko te tēnei ripoata he pūpua, e kōrero ana mō te hakatīnana i tēnei mea te United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Me te kōrero a te minita, tēnei minita o ngā take Māori, Willie Jackson, e tautoko ngiana e ie pauteka. Anō reira, he tino haiko te rongo i tēna, me i haramai, Willie Jackson, ki tau ahui, me tana haka puaki ngā kōrero e pāna ki te United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. Hore tau e taia e Willie Jackson te kakahori i te Declaration of the Rights of Indigenous People, ko tana matua ko Moana Jackson. Nō reira, kāhi e taia te karo e ngā mahi e pāna ki te Declaration of the Rights of Indigenous People. Nō reira, hariko te rongo i tana kōrero. E nui hoki o ngā minita kua taima ki tau a hui. I reira nanaia, kua taima a nanaia ki ngā hui kato o National Iwi Jazz Forum i te wai a ia minita ana. Nō reira, ka takumiki a ki a nanaia. Engari kua taima i hoki Kelvin Davis, Tamel Sepuloni, ko te mea tū, ko tana tainga mai, tainga tūtahi mai ko, whaafoi. Engari. He tangata kumari, he tangata he pai tau minita whāpoi. Kua haramai ki te kōrero mō tēnei me te hakakāhore tanga o tēnei me te kaikiri. Ai, no reira, haiko te rungoi. Ahako kāhoi e tino mārama ana ki a ia te huarahi tika hei hakakāhore e tino mōhiu ana ia, tino mārama ana ia ki tēnei me tēnei me te kaikiri. Me te noho ki te hakawhitiwhiti kōrero ki a ia. Ai, mārama ana ki a ia. Te mamai, te taumahatanga i runga i a ia, i runga i tōnā te iwi mō Hāmoa, i tēnei mea te kaikiri. Me te kia tuki a ia, you know, e ngā wā o mua, ko te tino hihi o ngai tātou te iwi Māori, kia manaati i tō tātou manuhiri. E hara mai ana i tā wāhi, mene hara mai ana i te moananui a kiwe, e hara mai ana i ingarangi, i hara ana ahako no he ratau, e hara mai ana, ko te mea tika kia manaati i te manuhiri. Engari, i te wā, Te roa tātou e manaki ana i te Pākehā. Engari, taktahi ka wepua mātou, kua wepua tātou e te Pākehā. Anō reire, kua huri ngā whakaaro. Kia hohai atu ki a rātou, kia kaua rātou e mahi pēnā. Kia kaua rātou e mahi tēnei mahi te kaikiri. Nō reira, ko taku kōrero atu ki a Chris Whāpoi. Me taku kōrero atu ki a ia. E hara tēnā i te āhuatanga tino pai tēnei ki a hohai atu ki ngā manuhiri. E hara tēnei i te me pai. Engari, nā te tino kuare, mā te tino kāpō me te tana turi, a te manuhiri o koe nake te mahi kātaya, te wetu, i te hawa, te whawhai atu ki taua Pākehā. Kia marama ia, he mahi he tōna. Me te maramana, me te kia a Chris Whāpoi, ai, ko te tino hihi o tōna ke whānau, tōna iwi, ke manaki, kia pai ai ngā whakaaro ki ngā manuhiri e haramai ana. Engari, mena kāre e taya, o wea, me mahi tahi, kia whakakāpore tia. Aroha mai,
he hara mai ana, he waka tupa tupa. Ai, kia ora mai ano, Margaret, te ahu nei, tēnei hui, ka rungatu ia koe kōrero mai ana, ka huahua mai koe ngā tāngata e kona, i mahi mia ngā mahi, i wakarongia, ka mutu mai tikana koutou e, mo tēnei ano, i kona wanamutahe o ngā tāngata ki roto te pare mata, ka mutu e hoama, ngā mahi nenei tino pai heere, i tatu ia koutou e tahe o ngā kaupapa mō te rā, mō ngā rāna. Ka mutu i tēnei anoe Mākere, te ahu nei kia whatawiniata, ko mai ko uru mai e ki tēna tūranga, ai ka tika hoki tau, ka tino roa e mahi e nei ōtaki, ko anu e ai e noho mai nei tōneki i wona nei whakatupunga me wana tamariki, ka mōhio ka neke e ki ōtaki, ka mahi nei e tēnā mahi me tāna whānau nā iaiana, kua uru e ki te tahi atu tūranga, me te tahi atu no ngā mahi a Moana Jackson, ki te ngeake ka hangaroa an tēnā mahi nei mahi mai ana, ne?
Ai, tika nei, no reira. Tino hariko te hui, kia rongo i ngā kōrero e pāna ki aua, aua tāngata o tino rangatira, kaumātua rangatira rāwatahi.
Ai. Ai. Oh, kia ora mai anō mākere, ka pai ki te rongo te eni ka kōrero, mō ngā iwi o te hau kāinga e whakarongo o tēnā pēa a pōpō nei, ka mōhio e tahi o tātou kia rātou, ngā mea e mōhio ana, iwi tahi anō tātou e mōhio ana. Nā nō reira, kia ora mai anō me ngā kōrero e whiti mai mō te rānei, ne?
Ai, kia ora, kia ora, te mehi atu kia tātou katoe hakarongo mai
au. Ai, tēnā koe. Ai hoki mai ko mākere motu tērā me ngā kōrero i haere tu Iwi Chess Forum i tērā wikia, ka huahua ngē e ngā kōrero, ngā tāngata i haere ki reira, i reira rātou i Wanganui, ka mute te wāhi e karangangi ane, e rehi hoihoana, ne that at the race course, nā ko tērā te wāhi i reira rātou nā te nui o ngā iwi e haere rena ki ngā huine. Nā nō reira kia koutou kei konei, kei Wanganui muri whenua, o te taitoke raurāne e whakarongo mai nā koe rā ngā kaupapa, e takoto mai ana mo tēnei wiki.